ukuthi bekwazi nje ukuthi ingane sithola injabulo enkulu ngisho into encane njengokuba sijabulela nezinkulu futhi ngakho uma uqondile ukuhlawulela ubundawonye nezingane zakho izinto ezifana nokudla isilo sasekuseni indawonye imidlalo ukuyicwela amaculo samdlalwana nesemotweni noma nezihlalele lokho kusengaphendwe kube into izingane zakho engasoze zayikhohlwa ekukhuleni kwazo hlangela nathi ohlele nezomndeni namhla ze uzwe kabanzi ngalesi sihloko. Kwamnandi ukuba ngikubingelele ezomndeni uhlelo ukulethezeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Phambilini umama usibhalele ngalombuzo othina inhliziyo uthe ngakuba kusamqoka ngempela ukuba imindeni ibe nesikhathi ndawonye njengomuntu wonke ngiyengizwe sengathi anginaso isikhathi esanele insuku zonke khona manjalo sengifunda ama-articles amaningi okokuthi ikuphi okungcono phakathi kwe-quality ne-quantity family time. Wonke umuntu ekhaya uhlala impintshekile ngesikhathi. Kwesinye isikhathi ngiye ngiyithole ngimangalo kuthempeleni semqongakanani isikhathi nomndeni la khona usuke ucine ukusengela ukuba kuphilwe futhi. Kukhona engangikhanyisela ngakho ngale nkinga yami? Uma usibuze ukuthi ngakube isikhathi nomndeni sisemqoka yini, sizothi impela sisemqoka. Hlehlehle, sisemqoka ngendlela yokuthi akumela ngengozi ukuba sinxishiselwe kokunye. Simele ukuba siqukathe izinhla zobili, quality nesequantity time. I-quantity time yenza intsha izizwe iphephile nalakhona ikwazi ukuzizwa yemukelekile futhi nenani ngobuyona. Iletha amaxhama okutholakala kanjalo nokuzizwa ufudumele. Isungulisa izinda sekhaya lakhona ingane zizophuma zizethemba zinamandla okubhekana nomhlaba. Bese kuzothi i-quality time isemqongo wokuthi iqinise ukunamathelana komndeni, family bond. Isisusa esakha ubudlelwane lesi. Insika le ejeke kuba abazali abanakekelo ekhathini zezinto zokuphila ezejwayelekile. Neinsuku namahora nendawonye kube igolide. Okusemqoko ukuqaphela lapho ukuthi kunzima ukuba nokugodwa kungekho lokho okunye. Ekwandiseni isikhathi nomndeni, kwandisa amathuba okuthinta izimpilo zamalunga ngendlela ephambili. Akulula ukubamba izinkumbulo nezingxoxo eziyoguqula impilo emzuzwaneni nje eteketiswe ngokuthi quality time. Nebala, akukho kokodwa kulokhu okuzenzakalelayo. Kunokwenza nebala ukuba umndeni ube ndawonye eside isikhathi kodwa uhlukane uma nhlembethwana kunaqala. Lokhu luqinisa uma amaxhama abo emi ngokudluzana, ukukhathazeka nokuhlukumeza. Ukhiye ukuphumelela ukukuhlosa okuhle. Lokho kubiza ukuba ukusophe ukutholakala nokuqinisekisa zonke izimo uyisebenzisela okuhle kodwa. Imishado yesimanje ishodelwa isikhathi esiyi-quality nesiyi-quantity ngezizathu ezithile. Ukulubekela izinto eziphathekayo kudinga ukukhula kwemali. Lokho kugcina sekuphetha ngamahora amaningi asetshenziswe emsebenzini. Obudasa, budala ukukhathala kweqe nokungabi nesineke ezintweni zokuxhumana emndenini. Ama-couple agcina eqhelelana, kashani iy'mpilo zawo zihamba endleleni yempilo eqhelelene. Mama nobaba baphila impilo ekhombisa ukuholwa imisebenzi eletha leyo myalezo ey'nganeni zabo. Ukuqala ngemisebenzi yakho kuqala. Emva kwalokho bese uyizwela-ke ukhululekile ukuyinika umdlandla ngokuyipholela kumbe nangezemidlalo. Uma udinga ukuba uyibalekele le nqubo, usengadinga ukuba uguqule amashedule akho. Sikhuthaza uqale manje ube ne-lifestyle planning ngendlela e-serious. Buyela ekuqaleni, zibuze iy'nkambiso zakho ngokuseqhulwini. Nquma ukuphila impilo ephikisa isikompilo labajahile kweqe empilweni. Thatha amagxathu ukwehlisa ukuyinikela ey'ntweni ey'ningi kubantu. Bese ugcina isikhathi somndeni singesomndeni ngongaphazanyiswa. Melana nesilingo ukuvuma izingane zibe kwezemidlalo kuze kweqe, ezomculo nakuze zonke izinhla zomphakathi. Kungaba nento eyodwa nje ingane engayinyeba kuyo, inganqwabaneli kuze kweqe. Dedisa izinto engaphoqi ukugcwalisa isikhathi sakho. Esikhundleni sokubuka i-TV, funda ndawonye. Niyixoxele, kumbe nithathe iwalk, ke niyele epaki nje seduze, kumbe niyihlalele ekhaya nixoxe. Yiba sempilweni yezingane zakho, sondela kuzo, uthole ukuthi yini ejabulisa zona. Lokhu konke kuluhambo lokuguqula i-quantity time ibe i-quality time. Khona manjalo, Walithathi kancane ithuba lamaxhamo okuxhumana nsuku zonke. Ukuba semontweni endawonye, isikhathi zokudla, ulungisele ukudla, ezokuphumula. Zonke zingaba ngamathuba okuthola okusha ngomunye kanjalo futhi nengxoxo ezigolide eyikhethekile ebeyicashile phakathi komzali nengane. Konke lokhu kubiza ukuba ukwazi ukufunda ukuspayisa izikhathi ezejwayelekile zibe yigugu loqobo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family, sihlangabezwa hlelo oluzayo, sasihlabelisa phambili umndeni wakho.